na Jim Yates. It's a boy, it's a boy. Mufa Jazz in the beauty. Na Jimmy Boy.
Exclusive from Jim Boy Hits.
Mami, mami, uchoka baja uyende. Uyende, na manja ni gani jesimwa. Simwa. Mami, uchoka baja uyende. Uyende, na manja ni gani jesimwa.
Hapa first na yes. Hapa njesha kwa game yeah. Fide fya vipa okay. Fionse na le kuchitira yeah. Vwa okay. Baby ni yeseko tine born again. Yezo simfe register ukapwela pa. But ona mami na yako papa ja. Even though ni yake kuchape kote yeah. Nitafike kuma hilo yes. Before judgment day njishe iseta zivika. Pali ponze na fuyatu mumatika na miatika. Muma news titambika influence yoti besa. Apa mwanji igangika. Elo chima wama nika kuona useka. Elo sini zakafuna pali ine kunyoseka yeah. It's a boy, it's a boy. Mufa Jazz in the view.
Mami, uchoka baja uyende. Uyende, na manja ni gani jesimwa. Simwa. Mami, uchoka baja uyende. Uyende, na manja ni gani jesimwa.
Yeah, what's up?